abakyala abakristaayo mu bulabirizi obwa West Buganda bakuzizza olunaku lwabwe olwa Mothers Union nga luyindidde ku kanisa y'abatukuvu bonna Ssembabule. Omulabirizi wa West Buganda Kitaffe mu Katonda Gaston Nsereko asinzidde wano n'asaba abazadde bakomye ebikolwa n'enneeyisa ey'obukambwe eri abaana baabwe nga ebaviiriddeko n'okukola ebikuba enkyukwe ne bawunzika nga bazadde bennyini ate be basigadde mu maziga.
Okukendeeza kukambwe abaana tubakambuwalira ne batya nnyo okutya ennyo ne bakola bye basandikoze. Waliwo abaana babiri naye ate n'emabega kijjuzo kibeerawo abeetuga, naye nga bw'ogenda okunoonyereza ennyo ensonga eva ku bazadde baabwe. Abaana abo ababiri abaateetuga gye buvuddeko beetuga olw'okuba tebaatuukiriza, tebaafuna bubonero obwo bwe baali basuubira, kubanga emabega waakyo baalinayo foosi egamba nti obubonero buno olina kufuna bubonero bwe buti ne bwe buti osobole oba okugenda university. Kati omwana naye n'abeera mu ndowooza egamba nti omuntu atafunye bubonero obwo abeera feriya. Naye njagala kukyogera wano kaakano nti si buli mwana atafunye first grade kyabeera feriya.
Omulabirizi Gaston Nsereko era akulembeddemu enteekateeka ez'okusimba emiti okugatta ku ntegeka ezaatandikibwawo kanisa ya Uganda ku mulamwa ogw'okukuuma obutonde bw'ensi. Mukyala Mire Ssentamungayi, pulezidenti wa Mothers Union, mulabirizi wa West Buganda, asinzidde Ssembabule eno n'ategeeza nti baagala okukuza abaana nga bantu balamu era batya Katonda, ssaako okunyikiza obukulu obw'okukuuma amaka ageeyagaza nga batambulira mu mukulo gw'omuyima waabwe Mariyamu nnyina Yesu.
Okubiriza abakyala okuba abakyala abeegendereza, okuba abakyala ab'omuwendo, okuba abakyala abakozi, kuba guno omulembe gwe tulimu mulembe gwa kukola. Omukyala alina okukola n'agattako, ekirala tubakubiriza okwagala amaka kubanga amaka y'ensibuko ya buli kintu. Bamaama nga baagala amaka babaagala abaana n'okukuza abaana obulungi. Bimu ku bigendererwa byaffe ng'abakyala abafumbo kubanga tukuza abaana mu kanisa, abaana baweesa Katonda ekitiibwa n'okulaba ng'olufumbo lubaawo.